Sharon Payton with another bang. I diss a love bang. The future.
Sure.
Bano ba mukono gamumba gamba. Tori na sente mwatoyo ya lavu. Omwavu wakufa. Owoza mukwano olwo tunali alavu. Omwavu wakufa. Tori na kashi mwatoli mulavu. Omwavu wakufa. Wamma mubuze nti tunali alavu. Omwavu wakufa. Mukusoka na lingu mide lavu yo. Kwanti mundango yogeza vigambo. Nosuvi zambu tunatuka yo. Bude buita gwoli mumuzanyo. Banange bampitako bevuga bevulumula mukawundo yeah, yeah. Anti nze byankwata omukwano gwantwala nali nze byamaso namala nenzibuka maso nkutadde kiriso twakigeza none simba mu maso tolina sente mbwatoyo ya lavu omwavu wakufa owoza mukwano olwo tunalya lavu omwavu wakufa tolina Shimbwa toli mulavu Omwavu wakufa Wamma mubuze nti tunalya lavu Omwavu wakufa Omwaka guno byachuse Nembela za feza chusemu Boja nebigambo tofu mitalinda zibyange Omwavu wakufa Atemi nangulila kachi Kembili ezebe Yensiba kumutwe Akagata kalunji Zena muzo sasule Kulavi kile bulunji Na yona biguzachi Wenjo yenko konguli na migati Wenjo ya pizza kwenewe kwasa Sikamo kwano na mwemo tulakemu Tori na sente mbwatoyo ya lavu Omwavu wakufa Owoza mkwano olwo tunalya lavu Omwavu wakufa Tori na kashi mbwatoli mulavu Omwavu wakufa Wamma mubuze nti tunalya lavu Omwavu wakufa Omwavu wakufa Talina sente takutwala au tumugambe Omwavu wakufa Atalina klasi, atalina kashi mugambe Omwavu wakufa No your boss akalina maka sente ngataka gaba mugambe Omwavu wakufa
Omwaka kuno vya chuse Nembela za feza chuse Mwacha nevi gambo Tafu mitali dazi vyange
Omwavu wakufa
The future.